Komishini mirga namuma Ethiopia jiamu deder bekesa nanno Oromia godina shawabaha ana fantalle kesatti ajjecha abboti gada irratti rawwatame karrawwatani attota okan umnamotummati jedera sahay damto ibsa komishini chibasi ratti gabasa qabdi kanattane diyata
Komishini mirga namuma Ethiopia ibsa basin nanno Oromia godina shawabaha ana fantalle tisadasa digdemilama barakuma lamaf kudafur misenson gadam chille abboti gada karrayu oso ardajla rajrani halella ragehellu bunna mota darbu fik amni midamu erun komishini kanaf qaqqabera jira buura kanan komishinin kun garedin makana qoratu mudde torba bobase hanga mudde 12 barakuma lamaf kudafuri qaman bakichatti argamudan qorannu gaggeessen namota midamani lubudan afan namota yero rakkon kunumam bakichajran maati namota ajjefamani fi qamule motumma dim ilallatu dubbisudan qorannu gaggeessira jira ipsi commissioncha buuruma qorannu kanatin sadasa digdemitokko barakuma lamafi kudafur hojidaf gara anafantalle gandota gara gara kan deeman guyya nanno sa'at 8 gara magala mataharat debi akanturan misinsota humna nagenya motumma ratti anafantalle ganda qarsa harojidam bakka adda iftu jedamutti humnota hidatan enyumman sani himbe kamnen halilla rawotame misinsonni policy 11 kan duani fi 17 kan ta anammo madaun be kamera jira gabazni komishini mirga namo ma Ethiopia sadasa dig damilama barakuma lamaf kod afor tilmaman guyana anno saati jaa shakamtot halilla kan rawotam barbaachudaf ana fantalle ganda tutitti bakka adda didditti karrajdamu nanno ajrenya misensota jilafi misensota gada michille abboti gada karrayu kangay homni nagenya motuma misensota jila soddomi sagal to anno jala oltu namonni bakka santran ibsani rojena ibsi commissioni kana commissionichi amajidig damishan barakuma lamaf kod afor gabasa basen misensonni gada chille abboti gada karrayu humnota nagenya motumma tin to ataman kessa kudaja garabosona cebi anu le jedamotti fudatamudan namonni kudafur rasasa rukutamani ajjefamo ibsejira gabasni komishini chibase akka ifomsetti abba gada karrayu kadir hawasin dabalate oda charchar boru fantalle fantalle boru kumbi gurracha yokan qallu boru fantalle bula fantalle roba hawas boru godana jilodido bula fantalle bulga boriu jilodido fi boru jilo dabalate misenso ni gadam chille abboti gada karrayu kudafur rasasar rukutamani kanaje famayotaw namonni lam garabosonat figun milikusani ragalen commissionichaf ipsani rujera ipsi commissioni kanam renfa namota ajje famani kana kasudaf garabakka ajje chan kun itrawotametti namota imalan renfa abboti gada kannen akkasallafan kasni polisoni bakka sanaturan orkudan renfi saati heddu lafarratu rusatin renfi namota heddu dodoye kanammo binensa nyata musa namonni renfa kana kasani awalan ipsani rujera ipsi komishini kanam dabalatan renfi isani kara dubatin muddifi buqqen sammusani rasasa rukutame akka ajjefame kamullisu ballatto qabachu ragolen ipsani rujechun gabasi chekesat erera komishini kun misensota jila guyasana humnota nagenya motummatin fudataman kessa digdami sadi esabuten sani osom bekamne torbe lamturu kan ipsi komishini kun misensota kanen kessa jilo waru kan jiraman duani renfi sani bufata humna adda oromia magala mojo targamu kessa mati da kenna mera jira ipsi komishini mirga namuma Ethiopiatin bekun buqqen mata renfa misensa jila jilo boru kun karrukutame buruqe ta'u kutaleen qaama isaani bakka garagara rattammo madafi ballatton rukutta heddu jiraachu misensa mati kessa karrenfa fuudani awalan komishinichaf ipsani rujechun komishini mirga namuma Ethiopia ifom seram misensoni jila lubbun hafani fi mane hidaturan turti torba murasan boda heka musanis erejram komishini mirga namuma Ethiopia qorannodan ragale walitti qabefi tintalen misensoni gada michille abboti gada karrayu 14 sadasa digdamilam barkuma lamafi 14 misensota humna nagenya mo maadin to anno jala erga olanin boda humnan garabosonatti bakka humni nagenya fi qamulen bulchin sanan naychajranitti hala sukkanne sanan rasasa rukutamani kanaje faman taufi ajjecha rawotame seerana la tau rawin ajjecha kana qabatamaadan dhuga ta'e argeera jechuudan ipsejram commissioner commissioni mirga namuma Ethiopia dr Daniel Baqqale gamasanitin yakka ajjecha misensota gadamichille abboti gada karrayu ratti rawotame karrawote karrawochise ajjecha kan dabar seeran akka gaafataman akkasumas yakka ajjecha misinsota poolisii fi miidhaa qaamaa misinsota kanneen irratti qaqqabe qaamni qaqqabsiise seeraan akka itti gaafatamuuf qorannoon yakka sirnaawaan taasifamu akka qabu koomishiniin ni ibsaa jedhanii dhugummaa dhimmichaa ibsuudhaan Dr. Daani'eel olaantummaa seeraa kabachiisuun haqa barbaaduun namoota miidhamaniif deeggarsa barbaachisaa gochuun nageenya hawaasichaa bakka itti deebisuun dirqamaa jechuudhaan eeraniiru jechuun koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa baase kanarratti deebii akka kennaniif koomishinii poolisii Oromiyaa, biiroo haqaa Oromiyaa, biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf hin milkoofne. Akkasumas koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa ibsa bal'aa akka kennaniif yaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee dhimma ajjeechaa miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu waliin walqabate kanaan dura mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan akka ta'e ibsee ture. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaas hidhattoota mootummaan shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee tureera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.